Best rapper, best in town. Nas Junior. Vogue making gang. Komanga kwenye map. It's Toastmaster. BF baby. Tonga Poranga. Yeah. Nas Junior. Aba! Asante Mungu kwa sababu pamba naitwa Bisho. Niongezo pendo na kima nitwe tozi wa ro. Style kali na vena isia kwenye ro. Nipe nchango ishima, historical. Nimezaliwa kwa sababu homeboy kunijua isiwe tabu. Meandikwa kwa vitabu, tutende wema mbinguni swawabu. Sijafika, chupata nalizika mana kila napopita na tazamwa kama picha man. Kiki kwenye speaker, ndoto zanavyo dundika. Na jeans, na gali jipya kwa na plan new sneakers. Vipele na masnik na zodoa. Game yangu na ichezo poa. Watoto kike wana fosi ndoa. Magufuli love, nikiweka S na bomo.
Nimeshapigana sana, nimepita mengi sana. Ujana una mengi sana, Mungu nisaidie. Nimeshapigana sana, nimepita mengi sana. Ujana una mengi, oh.
Leo nina fly, when the kesho needs a cry. I believe I can fly. Oh, leo nina fly. When the kesho needs a cry. I believe I can fly.
Tafta dongo jenga shima nyumbani. Hidu live bila songo neza kufa maskani. Hindu bongo game tafu wanjani. Wachezaje wana fair play refa na mpinzani. Oh, washa nichongea jeneza. Niziku wengali hai sema Mungu tualicheza. Kanipa matundu kame prase ziteleza. Wendele kupige jungu rushangumi kameweza. Kama boxer sijui, labda boxing day, yeah. Ila rhymes mechui, kilenga siko say. Kusu beef sijui, mina saka pay. Iki kipaji tabaresa nunui, okay? Cause everyday napigia sala. Anoneshe yupi mwema kwa msafara. Yapo seme ya natenda tu kwa ishara. Yes, I believe nando mana ni kwa imara.
Nimepita mengi sana.
Nimepita mengi sana.